Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi te kaumātahi. Exercise 11.
He takitaki I te tangi a ngā kupu Māori.
Reciting Māori sounds.
Whakarongo ki ēnei kupu. Listen to these words.
A, E, I, O, U. Haka mana parata wa ngā whā. Heke mene pere tewe ngē whē. Hiki mini piri tiwi ngī whī. Hoko mono poroto o ngō whō. Huku munu puru tū ngū whū.
Whakahuatia mai kua ngā kupu. Please repeat the words in the pauses provided.
A, E, I, O, U. Haka mana parata wa ngā whā. Heke mene pere tewe ngē whē. Hiki mini piri tiwi ngī whī. Hoko mono poroto o ngō whō. Huku munu puru tū ngū whū.
Takina mai kua ngā kupu. Please recite the words with the voice.
A, E, I, O, U. Haka mana parata wa ngā whā. Heke mene pere tewe ngē whē. Hiki mini piri tiwi ngī whī. Hoko mono poroto o ngō whō. Huku munu puru tū ngū whū.